yari yari yari. Mi amor te amo, le te quiero, ya le amo y amo, ujazo a penzi kwa beru. Mwenza conmigo chequele, cuando ni la ugulia kwanje puerere. Sema upenda cho, utakula chequele. Kinyama kurumagia, ankuchumia tembele. Na bila huruma unanichuza, mambo unayabaruza. Mi mtoto unanikuza, weha. Unanicheza zia kwaito, wakoro waito. You dey give me banana, your life is tamana. Nacheza kwaito, wakoro waito. My baby tuacheze shana, hey. Tunashikana shikana, cheze shana, che 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 rumba, che zina toka che che, tukigusana gusana.
Eh, unapendaga chocolate, ma vanilla nila, tam tam sweet yet, ikichenga karocha mila, Benzi kule sauti watupai, kubali pambe moto kama mafuta kwa karai. Okay, na uliva katoto ito to, leo mpaka koko iko ko, kitu ni kulamba mwiko ko, saka fadi kwa taniko ko, ko ni koko. Mama tanyewa
nikumeshe,
ya leo kiboko
nikumeshe,
imezidi utamu
nikumeshe, she she.
Asa kukwacha we,
taweza.
Ninde kwa mwengine,
taweza.
Teuri sina,
chisi tuwa cheze shana,
hey. Tunashikana shikana, tunacheze shana, che 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 rumba, che zina toka che che, tukigusana gusana, na kakaraza kwa kinkiri.
Kinkiri,
kinkiri,
venye unavyo kinkiri,
kinkiri, kinkiri,
kinkiri, unanicheza zia kwaito, wakoro waito. You dey give me banana, your life is tamana. Nacheza kwaito, wakoro waito. My baby tuacheze shana.
Come mix Lizer.